Dalla B Production.
Oh, mama wami ya kumbula. Gikumbula utigimi mtana mikula. Ube yindota mtabu ya taba.
Oh, mama, won't give it.